kuota na beam. Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Mindo SA the bingo, yani Nyangema promoter. Nataka nwasaidie nye wote mnao sota. Nataka nwapedeke Kigoma kisha Botswana. Alafu mtichagua Chicago au Alabama.
Kilometa zimekata na kununua dola tano. Tilipe kabla show na uwe ndo wetu msimamo.
Napanga na promoter mkutane face to face. Kwa mini west ukimona tu na mpa guest. Promoter majalada na suti chini anandala. Sekunda chache tu ete anangomia sigara. Mudo na vipenda promoter anasema jala. Husu fara kivipi mini jitoe kafara. Mekuja fanya biashara umekuja kuleta masiara. Naona unadharau yani umesha niona sakara. Alipo niata hoi promoter anaomba nauli. Ete atanilipa siku show ikiwa nzuri. Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Nakulipa laki nane lakini mkataba shitaki.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Yeah man ina 50 hapo nchichone fegi. Ma promoter wote hivi mnanisikia. Sumkisikia nyimbo mnajifanya mnasinzia. Pikianza kuimba mara ghafla mko bize. Hamna chabize hapa naomba mtisikilize. Na wakilishe kikilio kwa niaba wasanii. Hawa naimba lap bendi hata kama lambi. Sasa kufumi mgosi na jeti nasema hivi. Show zote maelewano hapo tisibishane. Kwanini kabla kupanda jikwanti simaizane. Kia mtu afika chake ndio maana yake. Msanii amjemwaika afu mnatumia jina yake. Matokeo yake inaonekana sisi tunaweka mapozi. Kinachofuata sasa hivi hapa kugawa dozi. Mziki ni kazi yangu sitake kunichezea. Unajifanya promoter kumbe unadiongobea. Mwenita niimbe show zangu mimi za muhimu. Nakuja sababu mashabiki wetu sina mwishi sana. Nimeshuka jukwani promoter wa huonekani. Nikutafute kama Osama na kutafuta Afghanistani. Kwa mtajio mimi nasema hapa hata iwezekani. Kuanzia sasa mambo mapya sio kama ya zamani. Emson Nikobogi unajua unavyotiambia.
Eti msiofu bana tano liambia. Afu kukwetu madem kibao na wazimia.
Nini kutuzimia? Wafe kabisa mimi sitaki hata kuwasikia. Fanya unavyoweza ya langu lazima kumpatia. Kama mpombe mnazi tunaunywa mpaka siti na ukimbia. Mapromota nasema mapromota jamani
takulipa laki nane lakini mkataba sitaki. Takulipa laki nane lakini mkataba sitaki. Nyambaf.
Ring ring eti promota na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promota na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba sitaki.
Ring ring eti promota na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promota na bip.
Yeah man I'm not 50 hapo nchichone fegi.
Ring ring eti promota na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promota na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba sitaki.
Ring ring eti promota na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promota na bip.
Yeah man I'm not 50 hapo nchichone fegi.